We chujio, sweke niyo ilangu tundo simpokonye. My love, wow, 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 inachota ni palosi. Can you live so pretty, pretty, na yo shepe kidosi. Na ye, mwena gololo shaku shaku. Ama nongolo ya solo ma. Mamba nimechoka staki aku. Utanyacha zina nichokona. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponyea chutama. Oh mama. Siwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune atinwele. Ona nisha simama, te.
Ilaila, you the worry me like Ilaila. Baby no go live a go shiva. Your body dey wave like a river. Wah wah wah, make a hand to you. Break your back, make a sound for you. Omo get rotate what the Lord gave you. Big talk boy, I go dey for you. Oh my sexy mama, say you fine like a diva. Oh my sexy mama, you dey giving me fever.
Why you there? Why you there? Why you there, mama? Tulisema unataka chovunguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponyea chutama. Oh mama. Siwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune atinwele. Ona nisha simama,
Another Gbedu from NigerPickup.com.